dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikroni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo mboneho n'umwanya wo gusuhuza abadahwema kudukurikira ku ijwi rya Amerika ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kibanze ku bikorwa dukurikije amategeko mpuzamahanga byafatwa nk'iyicarubozo mu magereza atandukanye yo hano mu Rwanda ijambo nyamukuru turariha bamwe mu bigeze gufungirwa mu magereza basaba ko ibikorwa by'iyicarubozo biberamo byacika Muri iki kiganiro turumva abasaba guca umuco n'indi mikorere igenerwa abafungwa bashya bakinzira muri gereza irimo kubategeka kwituma ku karubanda abaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko abakora ibyo babagambiriye gutahura ibyinjira mu magereza mu buryo butemewe kuri iyi ngingo turumva bamwe mu bacunga gereza uretse ibyo ubu tubageza iki kiganiro hari abagabo 18 bafunzwe bazira ibikorwa by'iyicarubozo byabereye mu magereza cyane cyane iyi Rubavu iri Nyakiriba ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda abafunzwe barimo bari abayobozi b'amagereza ndetse n'abafungwa bifashishwaga mu kwica urubozo bagenzi babo abo barangajwe imbere na Innocent Kayumba uyu ni ufatwa nk'umucurabwenge w'ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza Urubanza rwabo ruri ku rwego rw'ubujurire mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze baregwa impfu z'abafungwa bagera muri 7 ndetse n'abandi bahakuye ubumuga n'ibyaha byo hagati y'umwaka w'2019 n'2022 nyamara igihe cyose imiryango mpuzamahanga iharanira yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yagiye ibitunga agatoki u Rwanda rwabyamaganiraga kure Ijwi rya Amerika ibafitiye umwe mu bafungwa wemeza ko yari umuyobozi w'abagenzi be ashinzwe ibikorwa by'iperereza muri gereza aratubwira byinshi yabonye n'icyo atekereza kwicarubozo mu magereza tube kandi tubiseguyeho kubera amwe mu magambo muza kumva ataryoheye amatwi kubibera muri gereza dutangiranye na Jean Dodier ihora habona ugiye kumara amezi 7 asubiye mu buzima busanzwe yarafungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mageragere mu mujyi wa Kigali yatangiye adusobanurira ibyo bita gutanga ikizamini
ni ukuvuga ngo iyo ugeze hari muri gereza muri injira ngo bakabasaka mu buryo bwose bushoboka bamara kubasaka bakabajyana aho kubereka aho muryama ni mukato barita mukato nyine kuko iyo uhageze ntabwo bahita bakujyana muri rusange ubwo rero iyo umaze kubona aho kuryama bahita babajyana mwese ku murongo bakavuga ngo nimuze mujye gutanga ikizamini ubwo rero urumva uri mushyashya ntabwo ubuzi ibizami byari byo ubwo rero babajyana ahantu bakazana udukarito uduce tw'udukarito bakabateka mwese kwituma
icyarimwe
mwese rwose ku murongo waba uri umusaza waba uri umwana mwese mbese nta gaciro ubwo rero ni ukuvuga ngo mwese mugomba kwituma kuri ako gace k'agakarito baya bagiye sinzi aho badukura nyine cyangwa se akandi kantu kose yabisashe nuko ubwo rero umuntu utabashe kwituma ubwo ngubu ntago bamujyana hamwe namwe bahita bamujyana mu kandi kato kiwe maka nawe abashe kwituma
nyuma yo kwituma se
iyo umaze kwituma nyine ni ukuvuga ngo abitwa ba rapi cyangwa se aba sekirite abo ngabo nibo bahagarikiye ubwo umaze kwituma nyine baraza bakajya bareba uko ingwe ngo byarangiye we byarangiye nuko ugaterura ukajyana muri toilette
bababwira ikigenderewe
mbo nge naje kubaza nyuma impamvu y'ibyo bintu kubera ko nabo nyine ari umuco utari mwiza mubi nyine ubona ko ari iyicarubozo kuko niba ufashe umuntu yari amaze ukwezi muri polisi ni ibigora barya kwituma n'igihe bitemera kubera imiterere y'ibyo uwo umaze igihe urya baza kumbwira ngo barimo basaka ngo umuntu ngo niba ngo nta rumogi ngo aba yahishe mu nda mwene ibyo bintu byo ngo by'ibiyobyabwenge kwibaza ngo ese kwituma nibyo bigaragaza ko ntabyo yahishe
wewe wabashije guhita wituma byagenze bite
nje amahirwe nabashije kugira nabashije kwituma kubera ko ntabwo nari maze igihe kinini muri kasho bari bamfashe bahita banjyana amageragere ibikorwa rwankatendi mu buzima busanzwe ubwo rero urumva njyewe nari ngifite ubuzima buzima abashije kubibona icyo kizana ariko hari abakibara kubera kumara igihe barya impungure muri polisi bakazamanura arizo bamaze igihe barya nta badashobora kwituma
muri bagenzi bawe mwari kumwe aho ngaho mu bitumye hari ikintu bigeze babonamo bavuga ngo bari bakinjije mu buryo bunyuranyije n'amategeko
ntacyo bashobora kubona kuko urumva icyakora nk'umuntu wawe bari kukibonamo n'inkange bari bafashe bahita bajyana muri mageragere ukigiye ukavuga ngo bagufashe ugifite mbese ariko noneho se wamanye umuntu kwezi umufite icyo kintu abagikuye kugeza igihe cyose namaze muri gereza nta muntu nigeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo
n'abaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma ari byo mwise gutanga ikizamini
uwo ni umuco bara muri gereza gusa ntabwo nzi niba mu magereza hose babikora ariko muri gereza amageragere uwo ni umuco narawuhasanze musigamo na n'uwo mbese ni umuco
Hanyuma se ko hari umucungagereza wambiye ko ahubwo ari uburyo bwo kurwanya kwinjiza ibitemewe muri gereza we icyo kintu muracyemeranyaho uracyumva ute
None se ibitemewe kuba bagusatse ibintu byose babisatse kandi urumva niyo winjiye muri hara muri polisi n'ubundi baragusaka icyo gihe cyose maramo muri ribu uba warinjiyemo baragusatse niyo bakujyanye n'ubundi baragusaka ntabwo rongendanwa nawe ahubwo ntabwo wamenye biba bigenderewe
ku bwami mwumva byagombye kugenda bite hagombye gukorwa iki
oya ni umuco mubi kuko nta abantu umuntu ugiye gufunga hariya mu by'ukuri haba n'uwo bagenzereza gutyo ejo cyangwa ejo bundi akaba umwere ariko baramwandagaje rero numva ari umuco mubi kuko niba wasatse umuntu ukamusaka mu myenda ngo umubiri wose ufite uburenganzira ukawusaka umuco rero wo kugira umuntu ukarwanda akajya kumwitumisha ku ngufu uri umuntu w'umugabo nta gaciro bigaragara ko ahubwo nuko uwo ubikorera bamaze kumwambura agaciro nyine ntabwo akiri umuntu cyagombye gucika rwose nta kamaro kabyo nibyo kwandagaza umuntu gusa cyane cyane ko niba byari ibintu bifite umumaro abantu bafite amazina azwi mu gihugu bagerayo hariya ntibabibakorere cyangwa umuntu ufite amafaranga atanze ariko ntibayimukorere ni uko urumva ko ni umuco w'umuntu wa rubanda rwa giseseka udafite izina rizwi
uyu mugabo utifuje ko umwirondoro ujya ahagaragara yatubwiye ko ibyitwa gutanga ikizamini muri gereza yari afungiyemo yabyiboneragana cyane ko nawe akigeramo yari mu banyuraga abandi banyururu bagenzi be imageragere
arayibonye n'amaso yanjye buri muntu wese winjiye mu igororero rya Nyarugenge iyo acyinjiramo akekwaho yuko ashobora kuba yinjiranye bimwe mu bintu bitemewe mu igororero bavuga nk'amafaranga bavuga simukadi bavuga telefone ubu rero uburyo abafunzemo imbere bishyiriyeho kugira ngo babashe kugenzura ko umuntu akinyuranyije ibintu bitemewe abanza gutegekwa akigeramo imbere akituma ahantu hatemewe agahagararwa hejuru hanyuma mu mwanda we bakagenzura niba ibyo bintu nta birimo nk'uko rero namwe mubyumva ntabwo bikwiye gukora ibyo bikorwa umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore ntabwo rwose ibyo bintu bikwiriye niba koko ari na ngombwa kugenzura ibyo bintu byagombye gukorwa n'abakozi ba RCS abacungagereza aho kugira ngo bikorwe n'abafungwa ubwabo bagenzura umuntu uje gufungirwa mu igororero birumvikana yuko uwo muco rwose ni mubi ubangamiye uburenganzira bwa muntu ukwiye no gucika
none si ikibazo gikomeye ko hari umucungagereza wambwiye ahubwo ko iyo bagukeretse ari abacungagereza aribo baguha bagenzi bawe bakajya kukunesha nk'uko babivuga ngo ni ukubashyira ku gitiyo
ibyo mvuga nibyo nahagazeho ibyo bintu umuntu abikorerwa n'abashinzwe umutekano w'imbere muri gereza baba bita mu ibarati nibo bakora ibyo bintu gusa hari uwavuga ko batanarinzwe bikorerwa n'imbere byanga bikunze barabizi
bibangamye bite
uburyo bibangamyemo umuntu burya nubwo yarafunze ariko aba afite uburenganzira ntabwo rero akwiriye kujya kwituma ku karubanda aho buri muntu wese amurinda rero niba umuntu akwiye no gusakwa rikwiye gukorwa mu buryo bwiza budatisha umuntu agaciro
bibaye ngombwa ko muhura n'ababishinzwe nk'abantu mwahabaye mwasaba iki
icya mbere na mbere ni ugusaba urwego ukagenda ibintu ndetse ukari kuko ubwo iyo ngiyo urwego rushinzwe abagereza nibo rwarikurikirana rukana sobanura niba ko kwirinda ari ngombwa ariko ntibikiri gukorera mutari ngombwa yakabaye bishyirwa nko ku kibuga cy'indege ku buryo buri muntu wese uje mu gihugu yakekwe nawe yakorerwa iki niba rero bidakorwa bivuze ko ibyo bintu bidakwiriye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo. Turarebera hamwe ingingo y'ibikorwa by'icarubozo bibera mu magereza yo mu Rwanda. Kuri mikoro Kigali mu Rwanda muracyumva RHY Urubusa. Kuri iki kiganiro gicukumbuye Radio Ijwi rya Amerika yakoresheje ibishoboka ibona abacungagereza bazi iby'umuco wo gutanga ikizamini cyangwa se gushyira ku gitiyo. Uyu mucungagereza ku mpamvu z'umutekano we twamuhinduriye amajwi.
Gutanga ikizamini bivuga mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe kera imyanya y'ubundi no gushyira ku gitiyo.
Yego.
Urabona hariho nk'abantu baba bafunzwe kangahe iyo bakubonye bagukeka cyangwa se akubwira ati ufite iki ukanga kubyerekana. Kenshi kandi nabibonye hari igihe usanga yapakiye.
Yapakiye gute?
Upakira ni ukuvuga ngo abicisha hasi mu kibuno. Shakana mugenzi we ubundi barabifata niba ari nk'itari niba ari n'ibindi biyobyabwenge bibyo bakashyiramo mu dupapuro bakazinga ko akurushaho kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga yamara kukazinga yasigaho akadodo akagasigaho arangiza agahena agashaka mugenzi we urumva
azakimutsindagira mu kibuno
uwabigize umwuga uzi ko ashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda.
Ibyo bintu wigeze ubibonaho?
Ewe cyane rwose ndabizi cyane. Urabona ayo bakwiye mu ntara ashaka kuzana za ngeso ziwa zo mu ntara kandi hariya ntabwo byakunda babazanye ari benshi iyo bazanye ari benshi nabo ku muryango ko baba ari bakeya basaba umusada mu maparatoni avuga ati muri iyi paratoni dukeneyemo abantu baza kudufa umusada wo gushaka abantu bazanye njyewe bamumabiye mu musada tugenda ngezeyo tubwira umugabo nibyo nshaka kugusobanura kugira ngo ukumve ko yagaterinye.
Yego ko gushyira ku gitiyo.
Twageze harimo abandi bafungwa ni ukuvuga ngo ntabwo twebwe twamushyira ku karubanda hari ahantu haba hari abandi nyine barabashyikirije abo babashinzwemo umutekano imbere buri ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye asutamye adakoresheje hasi ikibuno noneho ikindi wasanga hari n'akamanuka ukamwicaza areba haruguru bagafashe hasi agashyize hasi uhita ubibona ubona asa nk'ubabara kwicara bikasa nk'ibimunanira agasa nk'ushaka kunama yafata hasi uhita ubibona n'ubundi umushyire nk'aho ukambwira ati nyesenese ko nyesenese ntabwo uhizi
oya
ushobora kwicara gutya noneho ngiye gusimbuka amakeri ukazaza usa nk'ubuja ariko utava hasi usa nk'uzamuka gake gake ubikora vuba vuba nibyo bita kunyesenese iyo abikoze kenshi akabikora nk'inshuro mirongo itatu ibyo yari yapakiye uhita ubibona vuba aragenda ntabwo wemera ko yisabye muri tuwarete amukubita igitiyo akamubwira ati ngaho nyesenese akanyesenese nk'iminota cumi n'itanu aba atangiye nko gushyuha nange bahita bamubwira ati ngaho ituma ibyo yanyesenesheje yaje kwituma bikanga bahita bamukubita amazi akanywa iyo anyweye amazi akongera kandi cyane kimwe mirongo itatu ahita yisayidiye bya bintu byose yagize ate yapakiye kikavayo bikagwa ku gitiyo bakamubwira ati ngaho byoze bakamuha nk'amazi akabyoza amara kubyoza agahambura yarebye uwo mugabo twamukuyemo amafaranga agera mu bihumbi ijana na mirongo itatu
yari yayambariyeho gutya
ayacisha hasi mu kibuno agapakira nyine agapakiramo ndani ndani agapakira burya iyo babikoze igihe kinini gahunda zijya bamwe batinda nibo batsindwa nabo baragenda bagapayuka bakagira ububiko bunini.
Iyo ni inkuru
ariyo ndamugene wangewe tuvugana ntabwo nyikiriwe ubundi we urumva iyo ni ibintu nabonye n'amaso yanjye.
Ubwo ni uburyo bwo gutahura ibyo wafata nk'amakosa cyangwa nk'ibyaha nta bundi buryo byakorwamo?
Ni ukuvuga ngo kuko bazi ko ari umuco w'abafungwa kandi burya iyo ubanye n'abantu cyane urabakira nyine ukavuga ati niko bigenda uba tuzadufata tuzaza tumuhana ariko niyo ari bujyahunga ati wakakiye kuko tuzi ko ari nk'umuco wawe akavuga ati akiyego rwose ati nta kibazo ati ntibakujyane ntibakujyane ati kandi byose bikubemo bakamujyana ku gitiyo bamara kumwishyura ku gitiyo bakagenda bakamukorera ibyo bamukorera yamara kuyasohora mu nda bakayatunganya bakayoza bakayamuhereza n'ubundi agumara inshuti yanjye
y'amafaranga agumara aye
cyane rwose aba araye kugira ngo umufungo w'iki gihe n'umufungo wa kera baratandukanye ayazana yamara kuyasitaza avuga ati bakuyemo akiyego ati yabaye akayabaye sosiyare urabizi niwe ushinzwe kwakira ibintu byabo bangiza bakayamwandikaho muri sosiyare bayamwandikaho rwose bakamuha konti ye si byo akajya gukoresha nk'ibisanzwe abaraye.
None se
Niba hari uwo mushikirano hagati y'abafungwa n'abacunga gereza kubera iki bagera kuri urwo rwego rwo kumva ko yajyana mu nda yanyujijemo hasi mu kibuno ntashobora kumva ko ahubwo harimo ikibazo kuba n'ubundi aje akayaha sosiyari yayamubikira kukibigera kuri urwo rwego
yewe reka nasubize aho ngaho nagiye kure ni ukuvuga ngo urabana na gereza ya Rwamagana n'izindi gereza
yego
kuko ngeje nabibonye nagerage nabibonye na gatatu cyangwa kane ziriya gereza zibamo ubucuruzi bwanze gushiramo urabona iyo avuye hariya kenshi bikorwa n'abantu bimuka cyangwa se kwa kundi tubajyana kwa muganga ujyumve neza se twajyana mu nkiko yagerayo urabizi abahaje abaturage babo kubareba bakurikirana imanza zabo si byo uko wamugani kurinda umuntu kurinda umuntu kurinda biragoye ashobora guca hirya utabireba agahitamo amuhana ikintu kitemewe amubwira ati gira udufaranga uzatwifashisha noneho amafaranga amuhaye akavuga ati amafaranga barabahaye ariko ku muryango niba ari ubutumwa ngira gute ninjiza ni cya gihe mujya nko kuvayo agahita ayapakira kuko nyine nakubwiye yagera mu gipangu arayapakurura akagenda akayabika yajya gusohoka agiye kwa muganga akongera akayapakira noneho rero mbaza ngo ayakoresha gute yageze kwa muganga kubera abacungagereza bafite risike nyinshi kandi igihugu ntabwo kibireba ntabwo kibizi ushobora kujyana kwa muganga reba sasha nawe uriya kuntu sasha yubakiye ibyo bitaro nabashije kuvuriza inshuro nyinshi nyinshi zitabari ushobora kujyana abafungwa 50 muri abacungagereza 5 cyangwa 4 abo bafungwa bari bujye muri serivisi zirenga 10 iyo mugezeyo sindi umugore urumva nari muri risike yo kuba natoroka cyangwa akagira ikindi kibazo kiba iyo nshyize na hariya nabona serivisi ziregeranye abanenda bapfushe nawe ati mwicara ahangaha tubajya ku yandi maserivisi ahangaha bashoje nahita mvuga ati babiri urajya muri serivisi nawe ujya muri serivisi njye urumva nsigara ku muryango incunga aho binjiye ari babiri incunga n'aba bandi bangahe bandi bane wenda bari batandatu incunga n'aba bandi bane basigaye bicaye hanze ku muryango bategereje kujya muri za serivisi nini ndi umuntu umwe we iyo agezemo kenshi burya n'abaganga bigiramo uruhare ashobora no kubwira muganga ati wamfashije ati mpamagarira umuvandimwe arimo aramuvura aramwemerewe simfite n'ububasha bwo kubona amuhagarara hejuru agahita amumuhamagarira wenda ahubwo ati njye kwa muganga wamfashe iki wangishije ahangaha ko mfite udufaranga ukamfasha cyangwa akabonye n'abakiriya ubwo urumva atari amanyanga akoze simbizi njyewe ndi hanze ndi mu kazi akajya kuza guhura na muganga ukabona umuntu aje yasinze wumvise za risike duhura nazo ijya imbere y'ubuyobozi bakubwira yuko ari uburangahe bagerageza yuko wari ukeneye manipawa ku mbaraga rushike
kuri kwa gupakira kw'abafungwa icyo bakunda gupakira cyane ni iki
nakuvuga ngo icyo bakunda gupakira cyane kenshi ibintu nabonye ubu telefone buto buriya gatushe ariyo yose iyo yabona simatifone umufungwa amenyere gupakira arayipakira ariko ubu telefone buto amafaranga ibyo bintu n'abagore burya bajyaga bapakira itazi burya umugore agatsindwa n'imana umugore arapakira hose akahapakira
umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina
cyane 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 rwose akabibikamo akamashinga akagenda zizuri cyane hari umugore nuko namwibuka neza bigeze kumusaka bamukuramo itazi ibikamba by'itazi aramusaka rwose abikura mu gitsina cye rwose
uretse se mageragere mu yandi magereza naho biba biriyo
ahubwo niho biba cyane
ubwo buryo bwo kubashyira ku gitiyo nabwo bubayo
hose naho butaba mbere ni sisiteme yazanywe urumva yo kugira ngo nyine n'abashinzwe umutekano bayifashishe iraduka hose nyine irakwira hose hose mu magereza ubwo iyo bakuzanye bakaguceka tayari ntabwo ugomba gucika aho ngaho ahubwo kubita igice bakagusaka bakaguca akaza kwera reka nkubwire kandi cyane
yego
iyo yapakiye si byo hano munsi y'umukondo genda yo hasi ubundi iyo umufashe niba ugize gutya agace ukasha nk'umukubita agashyi yapakiye uhita ubibona biramubabaza cyane
utarabayeho uba wumva ari ibintu bidasanzwe
nyine umuntu utarabayeho cyari igitabo ngenda numva nacyandika
kuri iyi ngingo urwego rw'amagereza mu rwanda rwarabihakanye nk'uko madamu Therese Kubwimana yabitwandikiye mu butumwa bugufi kuri telefone ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 bugira buti
ibyo ntabwo bibaho rwose ntabwo binashoboka
tuvugana na madamu Providence Umurungi utegeka komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yatubwiye ko aya makuru ari mashya ariko ko biteguye kuyagenzura bakazamenya ukuri kwayo
pepele na komisyon ni tujema njine mwalima nifere ingaripo na mfungu wa lua ratuki yukesu profeti na umamu buganye mjibu wapira batugire wapire komisyon nisho tushenzi kwa sabi na nungu wabose tunakene ya kujira tujayo nungu wende tunatungura njina kujangu tunamenye aliko ndigra umu namenye mhayo makuru asura kujenda kwa kujenda kaya wa zanje kwa makandi tukarimele kufuga na naba fungwa na mwuguzuhari naki na hako sofa mama monitoring kwa koze kandi zuheruka mu magereza bo nibura yo muri Kigali dufite na kugira mu kwezi gutaha mu yandi makacu
yego
nibura ya information mu ayisi yamenya n'ibintu kwabazana ubyabayo ukarikorera n'uzumvugizwa ni pratique wundi nyine ni ho hoterwa nyine ntabwo n'uza ntabwo byemewe ariko twese ku giti cyacu so far nta atwa muri report dufite z'abagiyemo nta bigeze babitubwira
yego
ngo nkubwire ngo nibyo cyangwa sibyo ariko nibura na information tugize ubwo abazajyayo muri monitoring ubutaha nicyo kintu bazacibaza nkaho ngaho bafungurwa bavuyemo
yego
wamurasura ko ashobora kuza kuri komisiyo cyangwa se atanamvugisha niki ibyo namugira ku byo nibura umuntu yagira detaye kugira ngo umuntu azajya ajya muri investigation nicyo ujya muri monitoring akagira no kuri investigation ariko ko iyo practice n'ibihari n'ibigeneralize kuko hari igihe usanga nk'abacungagereza bamwe ari pratique zabo utabigeneraliza hari aho usanga ko wenda ari nkuza niba ari tekinike umuntu amenye ko ari practice tunayita bakorera ubuvugizi babihagarike kuko iyo dusanzwemo arimo such kind of practice twebwe tuza tunavugana n'inzego z'ubuyobozi ntitubabwira ngo kanaka yatubwiye ibi ariko tubabwira hari practice batubwiye gukora this is not we have to correct it kandi tukazasubirayo kuverifiya ko batitagikora ni na gutyo n'ibyo gukubitwa byagabanutse byatuma hamwe byanacitse ko twagiye dukora ubuvugizi cyane nshobora ko ari ibintu bigomba guhagarara
aho ni byiza cyane kuko nabyo bajyaga babivuga
ariko ubu ngubu urebye vraiment nko mu makasha n'ibikira niyo kandi ugiye ugasanga ari nk'umuntu ubikora uhita ukora ntuza ku buryo rero bihita yoherezamo nka investing nka inspection yabo bagahita bagira babahana
nk'uko natangiye mbibabwira ku musozo w'iki kiganiro mureke mbumvise bwana Steven Kabera yahoze afungiye muri gereza ya Rubavu imwe muzavuzwe n'impfu nyinshi z'abafungwa ndetse n'abahakuye ubumuga Kabera ari mu baherutse gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu yahoze akuriye iperereza muri gereza ya Rubavu
nduzi nk'umuntu wakoranaga nabo mu rwego rwa sekirite y'igipangu mu imbere nari nshinzwe iperereza
ubwo wanikaga abantu bangahe
8,815
kuri uru rwego umucamanza mu rukiko rukuru aravuze ati agiye gukusanya icyo afata nk'ibimenyetso bishya asabe abafite ababashinja bataje baze hari impinduka ubona zishobora kuba mu cyemezo cya mbere
ku cyemezo cya mbere uko twabyumvaga gena y'inkiri muri gereza ntabwo twakishimiye cyane cyane ko umuntu wakoraga muri sekirite hari abantu bakatiwe bayoborwa nk'uko nanjye nayoborwaga hari turi abafungwa twambaye umwenda w'icyaha ariko hari abantu baduha amabwiriza bari hanze y'igipangu bakoreshwa na RCS iyoborwa n'urwego rw'igihugu tukibaza ese ni gute umuntu waje gukora ibihano wahawe inshingano zo gukuyobora mu gipangu akatirwa umuntu wahawe inshingano n'igihugu akagirwa umwere kandi imiyoborere yo mu gipangu m'imbere tuyikura hanze y'igipangu kandi hanze y'igipangu ari umurongo utangwa n'igihugu tukibaza tuti se abo bantu bagizwa bere gute kandi aribo batangaga umurongo w'akazi nkurikije ibyo perezida w'urukiko numvishije avuga numva harimo impinduka cyane cyane ko yasabye ko abatangabuhamya bazagaragara mu rukiko bashinja cyangwa bashinjura bityo bikaba byatuma umunyacyaha cyangwa se umwere yazagaragara aho ngaho cyane cyane ko biba bizaba byabaye public abantu bose babireba
ibintu bivugwa muri iyi gereza ni ukuri ni ibinyoma bari abantu bavuga bagiye bapfa bagera muri barindwi ku bwawe nk'umuntu wahabaye iyo myaka
ibyo bintu ni ukuri ntago nibuka amazina yabo bose uko bangana ariko ababaye ibimuga nibo benshi kuruta bapfuye kandi biragaragara harimo mubyara wanjye bitagangarambe Xavier Alias mu China we n'umwana ungana na murumuna wanjye yaje ansanga hari amwakira aza kubana na byinshi nyuma birangira byinshi amwishe ni ibintu byabaye abaturage bose bareba nta bwisho baba buhari hari nabandi n'uwitwa Peter nawe afite ibimenyetso baramukubise ikibuno kiracika afite ibintu agaragaza ku buryo nawe ubwa uvuga uti koko ibi byaha ni ibyaha byabaye ariko tukibaza ni gute umuntu akorerwa icarubozo ringana kuriya ari umuyobozi washyizweho na leta nta kese agaragaza uwo muntu yatumye amugira kuriya akagira ubumwere ibyo nibyo bintu twibazagaho cyane cyane
kuri uru rwego ni kimwe twiteze ku butabera
cyo twiteze ku butabera twiteze ko bahamagara abatanga buhamya bagahamagara abashinja n'abashinjura ndetse hakagaragara n'imvugo za bamwe mu bakoraga mu rwego rwa sekirite bari muri gereza bagifunze bakatiwe hari n'abagizwa bere ndetse hakagaragaramo n'abantu tuvuga ngo bari abayobozi ba RCS bagizwa bere ndetse bakisobanura tukareba ukuri kugaragara cyane cyane ko hazaba hagaragayemo batemwe
n'umuntu wari ushinzwe iperereza utanga makuru cyangwa uneka abantu 2008 mugeze kuvuga uti uwaguhije ijambo buri umwe muri bari yabarebwa bose bakorwa n'isoni
ntago aya makuru yagiye kugera ku rwego rw'ubucamanza cyangwa se rw'ubutabera bidaturutse mu baturage hagati yacu harimo ababaye intwari bari bafungiye hariya cyane cyane abakoreraga leta bagiye baba intwari basohokamo hariya babasha gutanga amakuru birakurikiranwa cyane cyane ko rero n'ubu ngubu hari abagifunze bashobora kugaragaza uko kuri nyakuri ureke ibinyoma umushinjacyaha ashobora kugenderaho akuye mu bitabo cyangwa se yumva ahandi hantu niyo mpamvu bari abatanga buhamya bashinja cyangwa bashinjura nibagaragara mu rukiko bizaba ari byiza kandi bizatanga umusaruro kuruta uko mbere twabyumvishe ngo bamwe babaye abere abandi babanyabyaha
bibaye ngombwa ko baguhuza na bariya baregwa ari abagizwa abere ari n'abahamwe n'ibyaha imbona nkubona urabibona gute
njyewe nk'uwahakana niwe nabanza nkabaza kuko ibyinshi byakorwaga nabaga mpagararanye nabo hari benshi bakubitwaga mpahagaze hari benshi bishwe mpahagaze ariko kubera ko njyewe ntigeze nijandika muri ibyo bintu nabirebaga nk'umuntu ukora muri sekirite ariko numva umutima wanjye utanshira urubanza rwo kugira ngo mbashe kubikora nk'uko babikoraga bitewe na n'urwego rwanjye nabashinja nkurikije uko nabonaga babikoraga kandi twabaga duhagararanye nk'ukuri kwanjye
iyo havuzwe ibikorwa by'icarubozo kandi mu magereza abantu barahamwe n'ibyaha bakurikiza iby'amategeko yategetse ibyo bindi biza gute nk'umuntu wari ushinzwe iperereza byashingiraga kuki
za nyungu ku giti cye nahoze nkubwira z'umuyobozi wayoboragamo imbere ushinzwe umutekano nubwo tuvuga ngo uburenganzira buhabwaga no hanze ariko hari ukuntu nk'umuntu ufungiwe politiki hari nko witwa Sylvain wahoze mu ishyaka rya Ingabire Victoire n'uwitwaga Fabien Twagira Yezu n'abandi bazamurwaga nkatwe dukora muri sekirite komisiyo ushinzwe umutekano akatubwira ngo mugiye gushinja aba bantu gutya nyamara ibyo bintu ntabyo bakoze ntabyo bazi nyamara twagira imbere y'abayobozi b'igororero bakadutegeka ko ibyo bintu koko tugomba kubipresenta tukabashinja nyamara ibyo bintu batarabikoze twamara kubivuga bikaba ngombwa ko uwitwa Semahane yabaga yatutiye umutwaro w'inkoni yavuye ku musozi hejuru bikaba ngombwa ko abantu bakubitwa inkoni zikagera muri 200-300 nyamara ibyo byaha atari byaha byabaye ahubwo ari ibyaha bipangiwe aho ngaho bitewe n'inyungu z'abantu ku giti cyabo
hari ikindi wumva wakongeraho mu byo tukuganirije tutakubajije
icyo nakongeraho ni uko iyicarubozo ryakorewe muri gereza ya Rubavu abantu b'ibyumva nk'ibinyuma ntibabyumve nk'ukuri kandi ntago ibihumbi birenga 8 by'abaturage b'abanyarwanda nubwo haba harimo abanyamahanga ntago bose baba bavuga ibinyuma ukuri kwarabaye kubabaza umuntu usanzwe babajwe n'amategeko ari mu bihano ukamubabaza none ushingiye ku nyungu zawe ku giti cyawe uzitirira inyungu z'igihugu ntago nanone aba ari byo ikindi kintu nakongeraho ni uko aba bantu bitwazaga ko bakorera government ari oda yavuye muri government ariko twaje kumenya ko atari oda yavaga muri government ahubwo byabaga ari ibintu bikuriye ku giti cyawe akaba ariyo mpamvu numva bakabaye babibazwa ku giti cyabo bakanabihanirwa ku giti cyabo ariko batitwaje leta y'u Rwanda kuko leta y'u Rwanda siyo yabatumye.
Inshuti bakunze irijwi rya Amerika by'umwihariko mwe mudahwema kudukurikira muri dusangira ijambo, aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye kuri uyu munsi, mbatumira ko namwe aho mutuye aho mukorera mwakomeza kutugezaho uko byifashe mukadutuma natwe tukabatumikira. Ngaho ni mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika kuri mikoro mwumvaga Eric Bagirubusa naho butaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.